kudhibita medijaza na saka simijona chayo kule nini waza na nataka taza watu tunapanda dao namba kamanza shida tunazisa hao sauti tunapaza shawe tunawadha hao nani na nataka taza watu tunapanda
Narusha na yuge Narusha na mbaga misama sera Narusha kila kipindi na nuka yao na mbaga misama sera Ebi dao siwe nyuma I did rather my feet. My run sing when I dancing.
Come on.